Anajibu usiku, unatuma meseji usiku, anajibu mchana. Unatuma meseji mchana, anajibu usiku. Mapenzi unamona online anachati, na kukujibu hataki, anaposti yuko kwa party na marafiki.
Sasa niko single, na enjoy. Niko single, na enjoy. Mwenzenu niko single, na enjoy. Bora niko single, na enjoy.
Nikitaka kwenda kidimu,
naina, napati mpaka subuhi.
Aku siulizio,
naina, napati mpaka subuhi.
Nikitaka kwenda gypsy,
naina, napati mpaka subuhi.
Element samaki samaki,
naina, napati mpaka subuhi.
Juliana liquid yo.
Oh, shobo
Ricardo Momo.
Sitaki shobo,
Don Fumbwe.
Oh,
salimie mkubwa Fela na Babu Tale.
Sitaki shobo na mapenzi,
Don Mendez Mahela.
Sitaki shobo na mapenzi, bora kila mtu kivyake. Mwenzenu misiwezi, na unabora niache. Asije tokea puani, mkigombana kidogo. Kami sexy wake na wana chati, na kuvyusta tasi zake, wakumbushie zamani. Na
makopa kopa wanatumiana, emoji za makopa eti kukomentiana. Makopa kopa wanatumiana, emoji za makopa eti kukomentiana.
Ukinyona nacheza mziki, usizani na mawazo. Jamani kuwa singora,
Uncle Shamte.
Ukinyona navuta shisha, usizani na mastresi wala na enjoy ra.
Wapi mama Dangote.
Ukinyona na kunywa Hennessy, sijenga ni na msongo. Jamani usingora
wama. Esma Platinum Juma Lokole.
Ukinyona na gonga kibati, usijenga ni Ahmada. Jamani kuwa singora, miacheni mwenzenu.
Niko singora, hey, hey.
Unafanya nini? Naishi na vyotandwe. Chikitaka kwenda Dubai, kitamba cheupe kwetu pazuri. Kanga pepeta msondo ngoma, fote fote la chasio. Uhuru piki baiti pointi, Jangwani si breezy, the best tucheze wote. Saga kisigino, isage kwa juu. Sagia kwa chini chini.
Ah, sasa ndio kwa tusage viuno jamani.
Haya twende kwa. Come on. Twende shikilia dela. Come on. Come on. Zungusha acha kumbwela. Come on. Come on. Kata tutunze mahela.
Akinipenda mama inatosha.
Comic slicer.